Echo Beats, Mr. 808.
The teen, Canaro, Blunder, what?
The teen,
Canaro,
Blunder,
what? Toto Hadija. Nilienda date, wacha tu na manzi psycho, fiatu kadem kalikuwa kanasumbua, nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy, tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kejani kuchapana. Uode malikuwa na shtua, tuki make love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canaro dating blunder, nilienda date risky. Dem alikuwa nalewa whiskey kidogo, akaanza kunita baby, baby, umenijua 2 hours. Unaye manze ya pendi vako zangu, anataka nichore mamurio wangu, anataka nichore ongwelo yangu, niaende ili nibaki peke yangu. Unaye akisikia sauti ya madem, nyashinde akisema sema I love you, eh? Sema I love you, nasikia madem hapo, sema I love you. Nimetafuta kila choma, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe. Nimetafuta kila choma, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canaro dating blunder, mara mwisho mi kwenda date, demali ni show, I have a lot of guy friends. Kidogo mahag, mahag, akiona chali mahaga iwezi. Minataka penka mimi, anapenda reggae kama mimi, anapenda genge kama mimi, simple living kama mimi. Minataka tu mdenge, uliacha ni ride kasenge. Ka unafikiria ni wewe ni DM IG meja genge. Nimetafuta kila chuoma, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canaro dating blunder. No, my job.